do I do I do do I do I do I do I do do I do I do I do I do
Baby, when you want booty, when you pull your cereal, kusimama kwenye vua, kudoa si hofi, sena we kwangu kivuli, when you pull your cereal, kusimama kwenye jua, sena kwako sikawi, michezo ya karata rata na ipata pata, bashasha, anani ngata ngata, kini kata kata, kiazi mbatata. Oh my baby, perepe. Oh my baby, ni peperepe. Pare papa.
Pepe, ki pepe o ni pepe. Ngoja toni sini.
Oh my baby, perepe. Oh my baby, ni peperepe. Pare papa.
Tete, kama tato ni bebe, ni bebe, ni deke deke.
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere.
Dua, 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 dua,
takwa nguzo yako, tasimama uweke me. Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. Shanti ya usugu, komando. Kwa mapenzi yako, siskingo. Tapita chochoro, ana ana do. I go follow, follow wherever you go, baby. What I judge, kwako napote njia. What I feel, kuna mwenye idea. Nataka kujua ni vipi unanipatia. Ni kipi unanipikia na nini unamixia. Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba. Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba. Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja. Chao wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda.
Oh my baby, oh my baby, ni peperepe. Pare papa.
Pepe, ki pepe o ni pepe. Ngoja toni sini.
Oh my baby, perepe. Oh my baby, ni peperepe. Pare papa.
Pepe, kama tato ni pepe. Ni pepe, ni deke deke.
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere.
Dua, 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 dua.
Takwa nguzo yako, tasimama uweke me.
Dua, 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 dua.
Ain't nobody can love you like I do. Ain't nobody can treat you better. They call me king.
Oh baby come close baby boo. I wanna give you everything babe baby boo. Oh baby come close baby boo. I wanna give you everything babe baby boo. Oh baby come close baby boo.